Mutazama twiriya ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bakunzi bamwanyi bacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mugende no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu, nabwo mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isango uko kirimo gihita.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nanone tubanze tubifurize umwaka mushya muhire, uzababere umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amahoro, umwaka w'uburumbuke kuri mwese n'abanyu. Uyu munsi rero nanone tubahaye umwanya wo kwifurizanya umwaka mwiza, birumvikana ni ku itariki 3 y'ukwezi kwa mbere. Umwaka rero nyine uracyari mubisi. Umwaka mushya muhire. Imana jinja niwe wambira reka kura abahinja kuvaho wakore ibintu urayabika uyu ni musi udasanzwe n'ukuyajya amagara bagenzi n'inshuti hanyuma ubifurize umwaka mwiza wongere uhindukire ubabyiduki uburame murongo ibyo gusubiza cyangwa umuzeze ntakwicara turakesha uyu munsi ntago sinzira fata umwana mugene ngwatira nabaneze nagucike na kesera bonane
Jewe nawe tuzamwe tigire bonane
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda bonane aho muri hose kuri telefone dufite David Nizigimana na Rukundo Emmanuel dutangirire kuri David. David we
naho murakomeye
uraho neza nibyo neza witwa Nizigimana
nitwa David Nizigimana aga Nizigimana
Nukubera ko Nadia urabyumva ntabwo yumva ikinyarwanda neza rero nyine yambwiye izina ryawe n'igitiranya Nizigimana Nsengimana nuko ibyo aribyo byose umwaka mushya muhire
umwaka mushya muhire kuri twese
ye umwanya ni uwawe rero
twawutangiye neza
mu mahoro nk'uko ubyumva turacyahari turacyabakorera turacyakorana namwe nuko kandi turabibashimira cyane umwanya ni uwawe rero
murakoze cyane ni David Sengimana w'umutsi mu karere ka Nyanza ariko nkaba ndi Nyagatare nari mbakumbuye cyane rero nagira nifurize umwaka mushya ababyeyi banjye bari mu tutu mu karere ka Nyanza Kibirizi nifurize umwaka mushya bashiki banjye Elizabeth w'Imana Nyesuyise tuyishime Diane tuyizere nifurize umwaka mushya babyara banjye Kayitesi Kabatesi Kirimba na Langwida nifurize umwaka mushya onkwe wanjye Barinaba Ndahayo Emmanuel Nkurikiye Umukiza akomeza nifuriza umwaka mushya abanyeshuri bose twiganye poromosiyo ya 16 na 2019 kuri Groupe Scolaire ya Mututu umwaka mushya nkawifuriza abanyamututu bose muri rusange umwaka mushya none nkawifuriza abanyarwanda bose bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda nzi ko bateze amatwi ijwi rya Amerika murakoze cyane
Nsengima nawe rero urakoze rwose hanyuma mwese uyu mwaka uzababera umwaka uzira umuze
yego murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika nanone kuri telefone dufite Rukundo Emmanuel Rukundo we
Emmanuel iradukunda
Nadia muramubabarira iradukunda
umwaka mushya muhire
rwose
nukuri kabisa turabishimiye nankomeza ashimira na Radio Ijwi rya Amerika
nuko rwose ni twebwe tubashimira cyane by'umwihariko kubera ko tutabafite se
turabashimira cyane rwose twatangiranye umwaka turawusozanya dutangiranye n'undi
yego
rwose turi amahoro
nuko
nukuri turadakunda emerereye mu Rwanda Kicukiro nifuriza umwaka mushya abavandimwe banjye uwo bita Boniface na Wirusi na Boniface ugari Nyamagabe umwaka mushya muhire na Mukeshimana Sumuta nawe ni mushiki wanjye nifuriza umwaka mushya muzehe wanjye Arufredi ari muri Tanzania na sogokuru wanjye Zamani nawe nifuriza umwaka mushya ari Kampala Masaka nifuriza umwaka mushya na bosi wanjye Alexis Mucumbitsi wankoreshaga rwose nawe umwaka mushya muhire nawe unyakiriye kabisa kuri radio
yego
mwaka mushya muhire rwose
yego biruko nuko rwose
ndakunda cyane kabisa nanjye mba ndi mu kazi ariko mba mbakurikiye cyane kabisa umwaka mushya muhire
n'ubu ngubu ndumva uko arimo
ewana mba ntarimo ndumva ushefu mba ndi mu gikoni ndi guteka
aha
utekera
bande se ukora muri resitora
oya nta nkora muri resitora mfite umukire wanjye mbari gutekera kabisa
nuko
mba ndi mu kazi kose rwose
ye uteke biryohe rero
umwaka mushya muhire ni ukuri kandi niyo mwaka tuzawusozanya dutangirane n'undi
rwose
ariko reka mbaye n'undi muri nawe abasuhuri
yego muzane yitwa nde telefone iradukunda iracitse turaza kongera kugerageza kumuhamagara noneho umuntu bari kumwe nawe aze kugira amahirwe yo gutasha. Noneho kuri telefone dufite Ndagijimana Jean-Claude. Ndagijimana we.
Karame karame.
Uraho neza?
Hello.
Yego uraho urakomeye. Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire namwe.
Ndagijimana uherereye he?
Ndagijimana mperereye mu mudugudu wa Mbona bose akagari ka Kabyiniro umurenge wa Cyanika akarere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru.
Nuko nuko umwaka mushya muhire rero.
Yego. Ndifurije umwaka mushya muhire ku ikipe dukorana ku mugarama abo twafatanyije mu gihe nari muri internship ku bitaro bya Cyanika F Center, abo twakoranaga muri serivisi ya consultation prenatal no muri VCT voluntary counseling test barimo Leticia n'abandi twafatanyije mu bitaro bya bikuru bya Ruhengeri muri serivisi ya mental health barimo Fani na Chrysostom. Ndabagaruye aho baherereye hose, ndabifuriza umwaka mushya muhire. Ongera ngifuriza umwaka mushya muhire abana banyuze imbere bose mbigisha, bifuriza kuzakomeza kubaha no kumvira.
Yego
murangiza?
Yego ndakumva rwose.
Ego nifuriza abo bana banyuze imbere kuzakomeza kubaha no kumvira Imana n'ababyeyi babo muri uyu mwaka dutangiye.
Nuko nuko ndagijima umwaka mushya muhire. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire aho muherereye hose.
Coffee door, scusa,
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mwese mwese umwaka mushya muhire, kandi twongere dushimire mwese mwese mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Ni mwebwe mutuma ishuha, nizeye namwe kwihora ibashyushya. Ariko rero nanone nkabashimira cyane yuko mu izina ry'Ijwi rya Amerika birumvikana ko muhora mwungurana ibitekerezo, musangira ibitekerezo n'abandi, mwungurana n'ubwenge, kubera ko buryo kuganira bivamo kungurana ubwenge. Nyashimira rero by'umwihariko nabaza kudufasha mu biganiro muri Sanga, abatumirwa iyo muva mukagera murakarama murakagwira. Umwaka mushya muhire rero, umwaka w'amahoro, umwaka w'ubuzima bwiza. Kuri telefone dufite Ernesto Van Stones. Ernesto we? None se uraho neza ariko?
Ndashimye.
Umwaka mushya muhire.
Nakesh.
Ababiriji b'abafarama nibo bakunda kugira van mu mazina yabo. Nawe si umubiriji?
Ni murundi.
None ushobora kuba umurundi ariko ufitanye amasano n'ababiriji b'abafarama?
Aya ni murundi gusa kabisa.
Eh, none se ubwo amazina yawe nyakuri ni ayahe?
Niburo Ernesto.
Niburo?
Eh.
Uri Bujumbura se?
Ego.
Umwaka mwiza. Ndumva abana barimo bakina aho ngaho inyuma nabawe.
Aya yeye ni mushowe n'abana.
Eh. Nu. Nabo rero tubifurije umwaka mushya muhire. Ngaho umwanya ni uwawe.
Ego murako.
Ego. Yeye ubutasha usuze wifuriza bawe umwaka mwiza.
Umwaka mushya ndawifurije bamwemba banje aho bari hano bisa mu Marambo.
Komeza.
Hamwe n'ababyeyi banje n'abo tuvukana bose, n'ababyaranje bari mu Rubirizi, kandi nshuti n'abagenzi bose ndabifurije umwaka mushyashya.
Yego Miburo. Ye, abo ngabo bana rero nabo ubahe nimba mushobora kuvugana mu kanya, ubatubwirire uti Ijwi rya Amerika ryabifuriza umwaka mushya muhire n'ababyeyi babo, abo babanyi bawe mbese bose umwaka mushya muhire.
Barakumva, reka ndabwo umwe basumubugane. Reka ndabwo umwe muvugane.
Nuko nuko. Muhe telefone rwose. Halo, uraho neza? Urakomeye? Uracyari mu biruhuko?
Yego.
Kandi amasomo wa yarakubise wiyakora neza, ibizami warabikoze neza. Wiga mu mwaka angahe?
Katremani.
Primere birumvikana. Katremani bivuga uwa kane. Nuko. None se witwa nde?
Nitwa Zedu.
Zedu.
Zetu.
Zetu. Zetu ufite imyaka ingahe?
13.
Yee. Nuko. Noneho rero bwira abandi bana rwose icyo ushaka, icyo wifuza cyose, ibyiza byose ubifuriza. Vuga, ndakumva. Ndumva byamutonze. Niko. Ifuriza abo mwigana umwaka mwiza byibura. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ntabwo dushoboye kumvikana neza, agomba kuba yagize amasoni. Nuko ibyo aribyo byose, mwese mwese umwaka mushya muhire. Hanyuma rero kuri telefone dufite Zeye cyangwa ni Zeye? Alo, ni Zeye?
Ni Zeye.
Ni? Subiramo.
Zeye Tafo.
Ye, uherereye he? Ye, uherereye he?
Njyewe murembe Kigali mu Rwanda.
Yego.
Niho ndi ubu ngubu. kumvikana neza.
Yego turi kumvikana rwose ndagukurikira.
Ewe natwe rero mwaka twatangiye neza rwose nta kibazo tumeze neza.
None se kuri bonane mwacinye akadiho.
Cyane rwose twaragacinye umwaka yohana baraburasa nk'uko babyitaga kera mu Kinyarwanda ngo ni ukurasa. Yabereye ahantu henshi hatandukanye hano muri Kigali, ahantu bari babyitabiriye ku mpande zose ahantu hose.
Hari igihe ibyo ngibyo by'imiriro babiturutse hakabwa abantu bikomeretse rimwe na rimwe, ntabwo byakomerekeje Kigali?
Ntabwo byakora ko bagerageje kuyikora mu buryo bwa nyabwo, kandi bategurisha abantu bose kuburyo nta n'uyikanga ngo bimuteze bimuhungabanye. Ahubwo barabyishimiye nyine kubibona, abantu bishimye n'amatelefoni bafata amashusho nyine banaberekana bagaragaza ko banezerewe.
Wowe wagiye mu kabyiniro?
Oya, ubwo nandi kumwe n'abandi bavandimwe twicaye ahantu gutya haterereye mu gihe ureba neza impande zose aho bita ku irebero hariya.
Yego.
Uwo muntu yabireberaga nyine ureba impande n'impande mu mujyi ukuntu barimo babitumbagiza mu kirere kwa kundi biba bimeze.
None se uwo musozi wa rebero ntabwo mu kibita Nyarurama?
Bahita ku irebero aho nari ndi, abita za Kimisange hano hepfo gatoya.
Kimisange burya rero haruguru yaho nako ni Nyarurama. Yego
niho rebero iri nyine
Nyarurama.
Urazi neza we.
Narahize ndahakore, niho nakuriye i Kigali, niho nakuriye, niho nize ndahakorera imyaka n'imyaka kugera mu 2025. Nuko urakoze cyane.
Nuko rero nuko byari bimeze nako babirebaga. Yego kabisa, ndifuriza mwaka mushya muhire abantu bose banzi izina rya Zeyipafo, umukecuru wanjye ari Nyagatare n'abavandimwe wanjye aho bari muri Rwamagana hose, hose mbifurije mwaka mushya muhire.
Yego.
N'abandi twiganye hariya mu kigo cya Kazimusha nabo bagire mwaka mushya muhire, bose ndawubifurije kabisa.
Nuko nuko rero mukomeze muryoherwe, umwaka uzababere mwiza w'ubuzima bwiza.
Kandi urakoze cyane, ndanagukunda bya hatari buriya iyo usoma amakuru biranezeza bya hatari.
Ndagushimiye, nuko rwose bimaze ku mutima. Urakoze.
Yego rwose, yego nawe murakoze cyane.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Iradukunda Emmanuel rero telefone ye yacitse, hanyuma musezeranye yuko ndi bumuhamagare kubera ko yaratubwiye ko ari kumwe n'undi muntu nawe wifurizaga, washaka kwifuriza be umwaka mwiza. Bambwiye yuko Iradukunda Emmanuel bongeye kumumbonera. Iradukunda we?
Ese karame karame.
Nuko umuntu uro mwari muri kumwe, muhe telefone nimba mukiri kumwe.
Ewa nareka nzo murebe n'ukuri kabisa pe.
Yarari ku ruhande gatoya.
Yaragiye ku ruhande ariko turi kumwe.
Nuko nuko, ese ubundi yitwa nde?
Halo.
Yeguraho neza?
Muraho.
No, ntabwo Iradukunda ntabwo yatubwiye amazina yawe, rero ngaho yatubwiye.
Nitwa Nishimwe Marita.
Nishimwe Marita.
Yego.
Nuko. None se wowe ubusanzwe ukora iki?
N'akazi gasanzwe, nkora akazi k'amasuku.
Yego.
Yego, hano Manwera abari.
Nuko nuko rwose. Umwanya ni uwawe rero. Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire kuri twese.
N'abawe rero ngaho babwire.
Mbere na mbere ndifuriza umwaka mushya muhire wowe unyakiriye.
Yego, ndagushimiye cyane rwose, nishimwe.
Nifuriza umwaka mushya muhire papa na mama bari mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke.
Yego.
N'abavandimwe banjye
Yego.
Ndifuriza umwaka mushya muhire Twizere Ansira uri mu karere ka Rulindo. Kamari Mugisha Justine nawe uri mu karere ka Rulindo.
Yego.
Ndifuriza umwaka mushya muhire Uwera Alphonsine. Ndifuriza umwaka mushya muhire Chance. Ndifuriza umwaka mushya muhire Nsengiyumva Donatien. Ndifuriza umwaka mushya muhire Gashayija Irene.
Yego.
Ndifuriza umwaka mushya muhire Placide Ngirimana. Ndifuriza umwaka mushya muhire Nduwayezu Jean Bosco. Ndifuriza umwaka mushya muhire Ahimana Fredina.
Yego.
Ndetse n'abanyumva bose mbifurije umwaka mushya muhire.
Nishimwe Marta, nawe rero umwaka uzakubere mwiza.
Yego namwe kandi nabo nawe wifurije bose uzabagendekere neza.
Nuko nuko rwose.
Emmanuel ngara cyagushaka.
Musubize telefone.
Yego yego komera komera.
Ukomere cyane rwose. Mukomere mukora akazi neza.
Abandi bahageze isoni.
Ntacyo icyangombwa nuko nabo bari kudukurikira bumva ko tubafite ku mutima. Nuko nuko iradukunda urakoze.
Aho ko nanjye ndabakunda cyane cyane ko ngiye no radio nyifiteho n'umwihariko. Kuko uko ndumva n'ikiganiro kijya gutangira harimo n'ijwi ryanjye ritangiza ikiganiro.
Muri kaka nuze kaza mbere.
Kaza mbere kari yakavuga ngo ndi Kampala masaka kuko niho nabaye. Icyo gihe kabisa.
Burya bwose.
Ndajya nyifiteho umwihariko maze imyaka myinshi kabisa.
Yewe ndakwemeye pe. Nuko nuko urakoze iradukunda.
Urakoze urakoze turi kumwe mwaka mushya muhire.
Yego yego. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mwese rero umwaka uzababere mwiza, muzabyare muheke kandi mwururutse, muzahinge musarure, muhahire n'abandi, muhahire haruguru y'inzira, muhahire hepfo y'inzira, mbese muzagira amahoro muri uyu mwaka. Kuri telefone dufite Banda. Banda.
Yes.
Urakomeye.
Ye ndaho ndakomeye rwose ndashimira Imana pe.
Aho ngaho muri Zambia mumeze mute?
Muri Zambia turahagurutse turakomeye n'imvura y'itongo.
Nuko nuko umwanya n'uwawe rero.
Ya nda banje bifuriza umwaka mushya mwese abanyamakuru bo kuri Ijwi ry'Amerika.
Urakarama rwose urakoze cyane.
Yesi nkongera nkifuriza umwaka mushya abavandimwe bacu bari hano muri Zambia nk'impunzi muri twebwe hano muri Zambia tumaze imyaka myinshi. Nkongera nkifuriza ababyeyi banjye bari mu Rwanda n'abavandimwe banjye bari i Burundi.
Yego.
Nkongera nkifuriza abavandimwe banjye bari i Bugande harimo Karangwa David, harimo Gatere Emmanuel, Kanuma Innocent. Nkongera nkifuriza n'abavandimwe banjye bari hano muri Zambia harimo Evariste, harimo Camille Niyongombwa, harimo Samueli, harimo Twagirimana Efroni. Nkongera nkifuriza abanyarwanda bose n'abarundi bose bumva ikinyarwanda n'ikirundi muri rusange.
Yego.
Kandi nkabifuriza kugira ngo uyu mwaka wa 2024 bawutangire neza kandi uzababere uw'amahirwe n'ibyishimo ndetse uzababere uwo kubana n'Imana bisumbyeho.
Nuko nuko rwose Banda urakoze cyane.
Cyane rwose namwe murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi muzajye mu mwaka w'amata n'ubuki.
Twese nk'abitsamuye rwose. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyanyu muri Isanga, rero turacyabaho umwanya wo kwifuriza abanyu umwaka mushya muhire. Mwese rero bonane.
Bonane. Ni Darno na Isanga. Bonane. Bonane. La famille Nambenda. La famille Amici. Nafi.
Centre Africa batumye ntekereza kwifuriza umwaka mushya muhire abasirikare b'u Rwanda abapolisi b'u Rwanda n'abandi bose bari mu butumwa muri Republika ya Centre Africa ndabizi yuko mufite akazi gakomeye karimo no kurinda umukuru w'igihugu yigeze kuza hano bamwe muri mwe muri kumwe mu muherekeje n'umurinze murinze umutekano we ndabizi mufite akazi gakomeye mukomere rero mukomere ku muheto mugira akazi keza hanyuma umwaka uzababere muhire muzawurye ntuzabarye ndatekereza n'abasirikare b'u Rwanda bari Cabo Delgado ejo bundi umunyamakuru wacu yari ari mu banyamakuru ingabo z'u Rwanda zajyanyeyo mwakurikiye uko barimo bakora akazi gakomeye ngabo rero mukomere ku muheto mukomere ku mahoro namwe muzagira amahoro uko bikwiye n'abanyu umwaka mushya muhire kuri telefone dufite Kana Aster na Mariu Lourdes ubwaraje kutubwira neza amazina ye kubera ko kuri Facebook ntibyanditse noneho tubanzirize kuri Kana
yego
uraho neza
aho neza
none ko kuri Facebook ukoresha izina ry'abakobwa Asteri si izina ry'abakobwa
oya Asteri ni ry'abahungu Asteri ni ry'abakobwa
burya
yego
Nuko umwaka mushya muhire rero
murakoze namwe.
Uherereye hehe?
Ndaherereye mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Yego, mumeze mutaho ngaho?
Ahana, tumeze neza, turashimira Imana ko biri kose.
Nuko nuko. Umwanya ni uwawe rero.
Yego. Yego, murakoze cyane. Nohera ku banyamakuru b'ibya Amerika bose bumva mukagira nk'ireke ry'igwema.
Nuko nuko rwose arakumva ubungubu ndabyama nubwo ari mu kazi.
Hanyuma yego, ikintu ni ugusaba cya mbere cy'imbere ko ntanguri ntashe mu batumi umuteka yadutumira nk'ino mwaka ndasaba ikintu kimwe. Hari umuntu witwa Chimamanda Moses.
Yego.
Aramenyerewe cyane mu biganiro by'ubukamana, hari ibyo atemera cyane kandi akabivuga ku mugaragaro. Ndabasaye mujye mu mucuru wongere kumubabwira iwacu.
Ubwo nta uretse gatoya, ni mu biganiro by'Imana kandi hari ibyo atemera.
Hari ibyo atemera, we ari aranenga hari n'abapasiteri n'abavugabutumwa, aboneka cyane mu biganiro anenga abapasiteri n'abavugabutumwa.
Hanyuma si gishyashya yabazanye n'iki?
Turashaka kubaza we imyemerere cyagabye kimigisha cyanga ko ibyo abandi baba bavuga nimba ari abapadiri nimba ari abapasiteri iyo baduhendera. Ngo ni benshi twamubaza, twamubaza igihe muzaba wumuzanye, ndazi ko benshi babyoherwa kuko ndazi nawe muramukurikirana ku Facebook ari ngaho muri Amerika. Nk'umutumire ibyo bakarusha ibibazo tuzahungaza gisamira.
Umva rero twumvikane kana, ndagutumikira.
Yego.
Ariko rero naba nkubwiye yuko imyemerere y'umuntu burya biragoye kujya impaka.
Biragoye kujya impaka ariko ese ubu turemera ko Imana ari muri bende?
None se buretse twumvikane.
Yego.
Kana buretse twumvikane nk'uko nguko, ibyo ngibyo uvuze ukuntu ari imyemerere yawe bwite, niki kikwemeza ko Imana ibaho?
Ikibiremeza.
Hari abantu babivuga bati Imana ntibaho, si uburenganzira bwabo.
Umva. Uburenganzira bwabo ariko nabo ibyo baduhaye cyanditse kuko uno munsi ebyi twarakuze tubona Bibiliya, ese Bibiliya yahumetswe n'Imana cyangwa yashyizweho n'abantu cyangwa yashyizweho n'Imana? Ibyo niba dusabye kujya kubazanira abazikuru kamana ku gitumo.
Ibyo ni imyemerere yawe, ni uburenganzira bwo kwemera uko ubishaka, ariko rero ntabwo simpamye yuko kujya impaka ku myemerere ya buri muntu, ahubwo bitaza n'impaka aho kugira ngo byungure abantu ibitekerezo byiza. Reka twikomereze, ahubwo wowe wibwirire abawe ubutumwa bwiza butari ubwo kujya impaka.
Ya murakoze. Hanyuma nohera ku Barundi n'Abarundikazi aho bari hose, nokurikiza Abanyarwanda aho bari hose, twarahejagiwe twese, turavandimwe nuko abahita n'abarisangiye no kubakunda sepuka shuri kujya impaka y'abayobozi badutwara, tugume twunze ubumwe, ubuvandimwe bugumeho. Hanyuma no tashakanye n'itungano mwaka mushasha abari mu makambi y'impunzi atandukanye z'Abarundi aho bari hose. Bamwe bagira umwaka mushasha ntabwo bidahitiriye kibyongera, buri muntu wese akiri mu gihugu camwibarutse.
Nawe uri impunzi se?
Ndahabaye nk'impunzi, aho nyine habaye nk'impunzi, ariko akanya nibwo nabaye impunzi, nshakisha ubuzima nk'abandi nk'uko babikora. Yego.
Nuko. Urakoze cyane. Yego.
Umuryango wanjye w'amaraso ni benshi, duherukana kera kuva 2015 ntabwo nasubira i Burundi, ariko hari benshi twakuranye, abo tuzinanye, ndabatahije, ndacabaho, ndahari, ndayikurikije umwaka mushasha.
Nuko rwose. Urakoze cyane kana.
Murakoze.
Ariko ubutumwa bwawe rwose ndabutanga, ntugire impungenge, ndabutanga, hanyuma ubwo bw'igisubizo tuzakiguha. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nk'uko rero nari maze kubibabwira mu kanya tutaraganira na Kana Aser, twari turi kumwe na Mariu Luc. niko yanditse kuri Facebook Mar you look niko Mari you
ndakumva neza
urakomeye
ndana komeye
ubundi amazina yawe nyakuri na yahe
Eric
ni Eric irindi
nkuru nziza
nuko nkuru nziza we naho ubundi amazina kuri Facebook atubera urujijo rimwe na rimwe nuko nyine muza mukabyisobanurira nuko uherereye yeah. Nkuru nziza
muri Zambia
uri muri Zambia nawe
yes
muhe muji
muri Rusaka
ye nu umwaka mushya muhire rero
namwe umwaka mushya muhire
nanya nuwawe
murakoze cyane namwe ndipfurije umwaka mushya abantu bose bakora ku ijuru rya Amerika
nuko rwose urakoze
no muri rusange abakora umwuga w'ubumenyesha makuru bose bari ku isi bavuga ikinyarwanda bavuga ikirundi icyongereza igifaransa bavuga indimi zose ndabifurije umwaka mushyashya
igishinwa ikiyapani igiswahili nuko
bose
yego nuko rwose urakoze pe
namwe murakoze ndipfurije n'umwaka mushyashya abarundi bose bari mu Burundi bari mu mahanga impunzi barundi bari muri Zambia
yego
bose mbifurije umwaka mwiza mushyashya 2024
yego
mbifurije umwaka mushyashya ababyeyi banje bashiki banje mbifurije umwaka mushyashya umwarimu bita Claude mbifurije umwaka mushyashya
we abahehe
aba mu ntara ya Butana mu Burundi
yego
muri komine Giharo zone muziye
aha
namwifurije umwaka mushyashya
nuko nuko
nifurije umwaka mushyashya Esperance Manirakiza impunzi iri muri Mozambique nifurije umwaka mushyashya impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania mu Rwanda muri Congo n'ahandi hose ku isi itazitandukanye
nuko urakoze inkuru nziza we
namwe murakoze ku ijuru rya Amerika muzagira umwaka muhire umwaka mwiza cyane w'amata Uburundi bakunda kuvuga ngo umwaka w'amata ni ubuki gusa sinzi uwo mwaka kubaho muzadusobanurira icyo baba bashatse kuvuga
mu magambo makeya nanjye ntabwo ndi umuhanga mu by'indimi kuko no mu Rwanda turabivuga umwaka w'amata ni ubuki ubundi kugira amata ni ubuki ni ukugira ubukungu ubukire ukagira amata amata atoro ava ku ibyo ngibyo ari ukuri gutoza urabizi aho amata ava iyo rero ufite amata menshi urakagira amata ni ukuvuga ngo uragatunga inka nyinshi noneho rero urazi akamaro k'amata ntabwo ari kubanda gusa mbese ni ubukungu amata ubuki rero nabwo urabizi mu kinyarwanda inzoga y'ubuki ni inzoga iryoha cyane ariko inakomeye inywebwa n'abagabo mu magambo makeya rero ni ubukungu urakagira ubukungu muri uyu mwaka uzaba n'uw'uburumbuke mbese kugira amata n'ubuki mu magambo make ni icyo bivuga ariko tuzakomeza twungurana inama tubishakishe kurushaho naho bituruka ubwo ngubwo ahubwo mpaye igitekerezo ndakigeza no kubo dukorana
ndashaka kwishyu rya Amerika muzatumire umuntu umwe kandi mubatumiye nanjye nosaba kumuzampa umurongo ari mu Burundi mu pasiteri bita Mbayahaga kwishyu rya Amerika muzamutumire nanjye muzampa umurongo
wese urashaka ko azazana iki gishyashya
ubona umukozi w'imana nyene akurikiranwa n'abantu benshi hari ibintu byinshi bamubaza ngira ngo yosha gutanga isiguro nanjye ndifuza mubamubaza ko nobamwe
wowe ntabwo uri umukozi w'imana
ni umukozi w'imana ariko turatandukanye abakozi w'imana
jyewe sindi umukozi w'imana
nawe muri abakozi b'imana kuko nyine murakozi w'imana niwe muri aba mbere kuko muvugira abantu benshi iyo muvugira abantu benshi uri umukozi w'Imana
umva guru nziza ibyemyemerere nanone iby'imyemerere twari tumaze kubivuga na Kanasteri biragoye kubijya impaka naho ubundi Imana se
nimba bigira ikimazi birigishara
nimba bavuga ngo Imana ishoboye byose ikeneye uko bayikorera Nindi koko tubugisha ukuri Imana wayikorera iki itishoboreye
Imana akenshi ko numva mu masengero akunda kutubwira Imana ngo tuyihe amashimwe ngo tuyiririmbire ngo tuyibyinire ngo nibyo bintu keza akunda kudusaba amasengero Imana ikoreye ikintu gushaka kuyishimira kuyibyina ukayiririmbira sinzi rero ntabwo
ibyo ni imyemerere
niyo mpamvu mvuga yuko mwatumira abakozi b'Imana tukabasobanuza neza bakatubwira ukuntu bisobanuye
hari umugabo ndamutsinze reka mutsinde yigeze abantu bigeze kumurembya bavuga ngo Imana ngo irabatuma ngo bamushyire ubutumwa runaka ibintu bibi yabahaye igisubizo cyiza ati ariko nanjye ko ndi umwana w'Imana ati kuki itanyibwira ubwo butumwa ubwayo ngo ibinyibwiriraho ukuntu mpa abantu uwo mugabo ndamutsinze ndamuzi neza ariko ndamutsinze nuko urakoze cyane nguru nziza we
murakoze nawe kujya Amerika mukomeye
ijwi rya Amerika nk'uko nkuru nziza bivuze ni ikiganiro cyanyu nyine muri isanga ni umwanya wanyu wo gutashya wo kuramutsa abanyu mubifuriza umwaka mushya muhire kuri telefone dufite abantu babiri hari uwitwa John na Jean Longo ku Rutusi tubanzirize kuri John John we
ne ndabumva
uraho neza
nda mutsinzi
irindi zina ryawe ni irihe
yenitwa Maboni Mana Jambe Kimasi ja mbagariyo John
nuko Maboni Mana uherereye he
yego se ndi muri Mozambique niomba
aha ariko ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ni mu gihugu cy'u Burundi
ariko ndi Umurundi pe ndamaze imyaka 15
ye nuko mwanya nuwawe rero
bamugisagara cya nampura ni homba
yego
nkunda kubakurikirana ku ijwi rya Amerika ndabakurikirana cyane rwose
nuko
ndumva ndi kuvuga ikinyarwanda
erega ni kimwe
ya turetse nibyo noneho yewacu ni mu Kirundo ahantu bita ku Ntega
aho da
aho uvuye iwacu ujya mu Rwanda ni minota 15 ni ukuvuga ndahabona
ikigurira
ahantu mvuka ushobora guhamagara mu Rwanda hata nk'akanyaru gusa ushobora guhamagara
nuko mbese wahatera ibuye usibye ko ahawe utahatera ibuye nuko umwanya ni uwawe
dushobora kuganira ari mu Rwanda nkamuhamagara yewe tukaganira umwe ari i Burundi undi yibereye mu Rwanda
nuko rwose aha umwanya ni uwawe rero babwire yego
umwanya umwe mvuga ikinyarwanda undi nkavuga ikirundi byose ndabyumva rwose kandi
ni ururimi rumwe rwose babwire rero icyo wifuriza muri uyu mwaka mushya
yego se ndabanje gushimira Imana abigira byose yoyo ishoboye kugeza kuri uyu mwanya nkaba nshoboye gusohora ijwi hari abantu batashoboye kumara uyu mwaka iyo rwose ibanze ihabwe icyubahiro nongeye ndashimiye namwe ku ijwi rya Amerika mushoboye kuma kano kanya buriya nkunda gukurikirana ibiganiro byanyu nabonye ngo musige imirongo turaza kubatelefona noneho ndavuga ati aba bantu buriya baradutelefona buriya sinabwa rukweza
byagutunguye rero bakumpamagariye
ntiyanumbereye gutya mbona muramterefonye rwose muri isanze nanjye ndisanze rero ubwo noneho ndisanze
nuko rwose babona Imana urakoze cyane
ndabashimiye rwose ijwi rya Amerika abantu bose bahakora mwese iyo muva mukagera mu bihugu bitandukanye
nuko umwaka mushya muhire
twese tuwusangire rwose ama mbara bari kunyugwa ndifuriza umwaka mushasha abantu bose cyane cyane babarundi abarundi bari ngaha Mozambique ari Maputo bari Nampula bari muri iki gihugu cya Mozambique ndabitse ari umwaka mwiza muhere w'ibihumbi 2024
nuko nawe rero umwaka mwiza
ndi kuri mwaka mushashi kumujyango wanje turi kumwe ngaha umugore n'abana
ufite abana bangahe
naho batumbitse ahandazi abana batatu mu Burundi ndazi abandi bana batatu
nuko rwose
aya nuko ariko sinza kubere zageze aho ngaho rumbe nararengeje
oye abana n'umugisha
Yeah,
no, when you're a little girl, you're a
little
girl. Yeah. Baba ni mana, you're a little girl. You're a little
girl. Ndifurize umwaka mushasha abantu bari Burundi umujyango wanje abantu twiganye kuri Rishemu Kenke ahantu biti bwambarangwe mu Kirundo ndifurize umwaka mushasha bose mugabo specialement uwitwa Jiriberi ari Muyinga
nuko rwose
ntabwo nabikisha amagambo ndifurize umwaka mushasha bose namwe mwese kandi ndanabashimira murakoze
nanjye ndagushimiye cyane Radio Ijwi rya Amerika nkuko nababwiye mu kanya dufite kuri telefone Jean Long we
yego ndakumva
kumukuyu bite
kumukuyu ni sawari ku ntaga ariho ndi
uri hehe
ndi Kayonza murenge wa Murundi akagari ka Ryamanyoni
uri mu kazi se
ubu ngubu niho nsigaye ntuye
warimutse
ego cyane rwose
nuko umwaka watangiye neza
umwaka nawe utangiye neza cyane
nuko rero umwanya n'uwawe
ubundi abenshi abunda kibanze kuri Jaronga ariko ubundi amazina yanjye bwite nitwa Byiringira Samuel
yego
nkaba ndimo ndishimira ko narangije ibinyacumi bitatu nko natangiye icya kane
ubwo ni ukuvuga yuko ugeze mu myaka 40 y'amavuko
ndimo ndatangira icya kane
ni ukuvuga
umwaka uheze nibwo nari nujuje bitatu ubungubu natangiye n'utangira icya kane
icya kane uzacyuzuza mu bihumbi
y'imyaka icumi
mu bihumbi 2034
yego
nibwo uzaba wujuje imyaka 40
yego rwose kabisa
menya nkimenya kubara gatoya iyo dufatanyije nuko
umwanya uracyabyibuka
nuko wafashije ye umwanya ni uwawe rero
noneho rero ndabashimira nanjye ku kanya mumpaye kuri radiyo Ijwi rya Amerika kugira ngo nanjye mbashe gutashya abanjye hari abavandimwe benshi bo ku mukuyu nk'uko wabivugaga benshi babankumbuye bambaza n'amakuru yanjye ngo ni mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo
yego
ubwo harimo ababyeyi banjye harimo papa na mama baherereye ku mukuyu aho bita Kabendore harimo mukuru wanjye kandi Kamuntu Patrick harimo abavandimwe harimo Giringabire Francois hari umurezi witwa Dufatanye Jean Leonard wigisha ku ishuri ribanza rya Jurwe okay hakazamo umwana wanjye witwa Ishimwe Salomo Byiringiro nawe aherereye ku mukuyu ndetse na madame wanjye turi kumwe hano ni Rere Justine nawe umwaka mushyashya nawe nagubwe neza ndetse n'umwana tubyaye vuba nubwo twabyaye abana babiri umuhungu n'umukobwa nuko wenda umwe yitabye Imana ubwo ngubwo nawe nagubwe neza ndetse n'abandi banzi kuri Jarongo bose ndetse n'abavandimwe akenshi na kenshi dukunda kuganira ku Ijwi rya Amerika
yego
ndetse n'abandi b'inshuti zanjye haba bo twiganye ndetse n'abo tujya dukorana mu kazi harimo tujya dukorana mu kazi k'ubwubatsi kenshi na kenshi mu minsi ishize twakoranaga mu izindira aho bita mu Kinyaga cyane cyane harimo umufundi John n'inshuti yanjye cyane n'ubu kare twari turi mu kuvugana mbwira ngo arimo kunumira ngo nzasubire mu kazi ngo yarambuze
Byiringiro reka duhinira hanga kubera ko igihe kigiye kandi Eric nawe ategereje umwanya munini tutamunigana
ariko Toma hari akantu kajyaga kabaho ko ikiganiro cyo kuwa gatandatu cyo kuvuga amakuru agiye atandukanye ntabwo icyo kiganiro nk'icyo muri isanga numvise ntazi uko bimeze cyabihinduye nagira ngo nkwisabire nimba byakundi iyo gahunda izongera isubireho buri muntu ajya atanga amakuru hirya no hino uko ameze tumenye uko byifashe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika
ndatumika rwose abatware bacu ndababwira urakoze cyane
yego namwe Uwiteka biteho kandi murakarama
twese turakarama nk'uko rero namaze kubabwira ku ijwi rya Amerika dufite Eric utegereje kuri telefone Eric we
mahoro
uraho neza
meze neza cyane ndashimira Imana kabisa
irindi zina ni irihe
ni Eric Nzohayimana
Nzeyimana
Nzohayimana eya
uherereye hese
yemereye mu gihugu cya Malawi ku mwa mukuru wa Rirongwe
umwanya ni uwawe rero
yego je kabisa ndishimye cyane ko namusubiye kudutelefona ku iki gihe ndabyishimiye rwose cyane
yego
ko namudusubiye kuduha akanya tugatashye ikipe y'abagenzi twasize mu gihugu cy'u Burundi cyacu dukunda cyane
nuko
yego kabisa murakoze cyane twari tubashimira ku by'ukuri ibijyanye kajyatumvire cyane ku Barundi baba hanze cyane n'aba mu gihugu yene muri Afurika y'ubuseruko
Nzohayimana urakoze
yego kabisa nuko murakoze cyane
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwese umwaka mushya muhire by'umwihariko mwe mpunzi aho muri hose ariko rero tubifuriza ko uyu mwaka uzarangira mwabonye amahoro mwasubiye mu byanyu mwasubiye mu bihugu byanyu maze rero muzagire ubuzima buzira umuze murakagira amahoro murakarama
Don't look back, we're ready.